Emesi se mare sabe So me se nchigize na mwe musabe Nimpe si se musabe Nchigize murire na mwe musabe Ati mureke sinze Abampa gira munde ke muranye Umetele muse munde ke nyimbe Yesu wange munde ke muranye Ati mureke sinze Abampa gira munde ke muranye Umetele muse munde ke nyimbe Yesu wange munde ke muranye Emesi se mare sabe So me send chigize na mwe musabe Nyimbe sinze musabe chigize mburiye na mwe musabe Nyimbe imusabe so me send na mwe musabe Akatani kangu saba Kiliza kiliza kilizo yo ye mukama Chotama ni musaba kuwe kumageti Kaka na kongoyo ya mustaba Kamba musitebe chirumye betuke Anti uzibeja kuruno te kambarage Fire! Ati mureke sinze Abampa gira munde ke muranye Umetele muse munde ke nyimbe Yesu wange munde ke muranye Ati mureke sinze Abampa gira munde ke muranye Umetele muse munde ke nyimbe Yesu wange munde ke muranye Basa nyuka abamusaba kwebuza kaguta Fetu musaba ya tukorela Fetu vila basirikila kwebio tamanyi Fetu aliba sadaka chitura na kumanjo Ati efeba yesu Nobu kafiri nze ngamba biantama Uwele yunga te wali aba wabula Uwaka na mbute magara barokole Uya kakatonda muteke mobwe sigwa Tamanyi teturaga katitaba chimu osirike Tumusize fababa musinza Nabarara na mwe mukirize Niti yesu wafeba miyamara Ati mureke sinze Abampa gira munde ke muranye Umetele muse munde ke nyimbe Yesu wange munde ke muranye Ati mureke sinze Abampa gira munde ke muranye Umetele muse munde ke nyimbe Yesu wange munde ke muranye Panchi mpaulira eyobogera Ogera bichi bobye bataraba Yematok boba kumanyi tosobola kubikora Tebisoboka Omusaba chakuririzanga Omubuza chakudirectinga Owenenya chakusonyi wangayo Botenenye chakupanishingayo Abamagara wana watu mwebari Abanyumirwa yesu mwena mwetari Yebare mwebare mwejake mwejiji Namabamusaba katino mwana watabademu All people them love God them go love God them go follow God Abagara yesu raga mutade mwebi miaso nobu miaso mwena njara mutare kubatu asari wa kwetara Aldema wandi jepeda alsang wa produsa midu dem a little good song Misi benja praise you, we praise you, then praise you Everybody body body wrong, you gonna praise Ati mureke sinze Abampa gira munde ke muranye Umetele muse munde ke nyimbe Yesu wange munde ke muranye Ati mureke sinze Abampa gira munde ke muranye Umetele muse munde ke nyimbe